Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa kitini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa,
mambo sawa sawa.
Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa kitini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Things already better, things already better. Oh, when the Lord is on the throne, things already better, things already better, things already better, things already better, things already better. Oh, when the Lord is on the throne, things already better, things already better, things already better. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa kitini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa kitini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa.